Jumamosi kikosi chanipangia njama, lakini poa mina saka tu ganja fama. Nipate dozi kali, nipate pozi shwari, maskani majani na tembe kwenye shwari. Sokasa sita na site 5.6 kana iskani pita na dani malaika. Tembea kwa maringo kama mwendo wa twiga, wengine pinda shingo watamani iga. Mini kwa magush gush na vichwa kiasi, na tamani hiyo tush tush na kicho kiasi. Napenda na vova sura ya dadani, kicheki hiyo haga ndo inaleta bala. Na jani la kijan man help kakichwan sana, sikia tu mahanja madam na mtaman. Nisha mto ubikra na fika zangu chafu, na mcheki yuko uchi mamuchi ndani ya bafu.
Ewe ma, nimekuzimia, wadu wa mitezo mi, ntakupatia. So ukitaka lowe lono mini, nimekuzimia. So ukitaka lowe ndono mini, mami tulia, ni mitezo halisi.
Think I'm floating my fantasies of you and me. Arabian success is nickel. Hey, walking with you, talking with you, loving you. And I think this all come true if I roll with you. Hey, star baby, brown naje, what's in my day? Hey, kutana me to deep in jarem pakate. Hey, cause na mini mina wewe, tuta end ambale. Nikubale nwe moyoni za kutenda hane.
Na mnyeshia na mistari kakumora na Sodom, baka voice wari na nipaswe kona. Mistari za jakasi na mtuwa wasiwasi, na mkaribia kiasi na mkumbatia basi. Madam yuko fine yani, seki punchline dani. Smile kila time na mistari moja kali yani. Amenzimia, mini memkufia ka penzi ni bahari basi mini memzamia. Mtaani tumetulia, tosikia mambo mseto. Madhati alimkanya sipende boy wa ghetto, lakini ipenzi ya nawiri. Pigia mama mwambia waleta home tengili. Class tofauti, penzi ndio asili. Vitete na wabuti tubaki si wawili. Keja ya makuti ya malife ya utajiri, wewe ndo na chuzi si kucheze ya kile.
Ewe ma, nimekuzimia, wadu wa mitezo mi, nja kupatia. So ukitaka lowe lono mi, nimekuzimia. So ukitaka lowe ndono mi, mami tulia, nimitezo hali.
Mommy,
relax to take it easy.
Do, mommy,
ni mchezo halisi.